abafana nabo bayenze izintongo kaza
bafuna ukukhaza
izintombi zamanje zishelwa
ngemali
nabafana nabo bayenze izintongo kaza izintombi zamanje zishelwa ngemali Bafana nabo bayenze izinto ngokhaza Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani ntombi singayilahleli
Mali, I'm tattooed over now.